baningi bayeza. Oh my darling, angizenzi ile mizwa yami. Usho makubuhlungu uhambe inkinga inhliziyo yami. Ithi wonto wonto bami jabulile iskele. Ujabulile iskele, ujabulisa lotheke, sisi wozalana nikhlebe, inkinga lamashele. Ujabulile iskele, ujabulisa lotheke, sisi wozalana nikhlebe, inkinga lamashele. Ujabulile iskele, sisi wozalana nikhlebe. Ujabulile iskele. Angizenzi ile mizwa yami. Usho makubuhlungu uhambe inkinga inhliziyo yami. Ithi wonto wonto bami jabulile iskele. Ujabulile iskele, ujabulisa lotheke, sisi wozalana nikhlebe, inkinga lamashele. Ujabulile iskele, ujabulisa lotheke, sisi wozalana nikhlebe, inkinga lamashele. Ujabulile iskele, sisi wozalana nikhlebe. Ujabulile iskele. Skelet.